Yeah. Pretty bangs, yeah. Hacks Media.
Hey, yo, show.
Ejinta chese la mila wango ngobasa. Waka milo ngechi melo kwe kweto wasa. Neweba singa ni chikafuwa enze gofa. Taboya na mlavu mganze gofa.
White Lion.